tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ee waddanka Canada ayaa korodhay muddo 3 toddobaad. Waalidiinta caruurtooda ay aado iskuulada waxbarashada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ka walaacsan badqabka ubadkooda xilli arday iyo shaqaale ka tirsan dugsiyada waxbarashada Toronto oo furan wax ka yar 2 toddobaad laga helay xanuunka COVID-19. Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Sare u kac ayaa laga dareemayaa tirada dadka laga helayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunka COVID-19 kadib rajo weyn oo dadka reer Canada ay ka qabeen in xanuunka uu ka sii suulayo guud ahaan dalka, gaar ahaan gobollada Ontario, Quebec, Alberta iyo British Columbia oo ahaa meelaha ugu daran. Sharay oo isniin ahayd xilli dambe waxaa la soo wariyay in guud ahaan tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 ay gaartay 405,415 qof, halka 9,282 qofna ay u dhinteen. Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa arbacadii khudbad u jeediyay qaranka ku sheegay in gobollada qaar uu xanuunka soo rogaal celiyay. Afarta gobol ee ugu weyn hadda un kuma bilaaban rogaal celinta xanuunka, tirada ayaana middaasi ku cad. Waxaynu galnay xilliga dayrta, wayna ka sii darnaan kartaa guga. Waan ognahay tani ma ahan war uu doonayo in midkeenna uu maqlo, mana bedeli karno tirada maanta ama tan berri. Laakiin waxaan bedeli karnaa waa halka aan joogi doono bisha Oktoobar iyo xilliga jiilaalka. Awood ayaan u leenahay inaan si wada jira u xakamayno rogaal celinta xanuunka. Waan ogahay waan samayn karnaa, sababtoo ah waynu samaynay hadda ka hor. Xilligii guga dhammaanteen qaybteenna ayaynu qaadanay innagoo ku nagaanay guryaheenna, xilligan dayrta ahna si aada ayaan u sii diyaar garownay.
Because we've already done it once before. In the spring, we all did our part by staying home. And this fall, we have even more tools in the toolbox.
Gobolka Ontario wuxuu ka mid yahay meelaha ugu daran marka laga hadlayo xanuunka COVID-19, waana halka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan. Tirada maalinlaha ah ee laga helayo xanuunka ayaa kor u dhaafaysa 400 gobolka Ontario. Toronto ayaana ugu jirta kaalinta koowaad guud ahaan gobolkan. Tiradan ayaa aad ugu badan marka loo eego dhowr toddobaad ka hor. Kastoo walaaca haysta dadka reer Ontario, gaar ahaan Toronto, ee ku saabsan kororka tirada dadka laga helayo COVID-19, waxaa u sii dheer dugsiyada waxbarashada oo furan oo ilaa iyo hadda xanuunka COVID-19 laga helay 12 arday iyo 14 ka mid a shaqaalaha dugsiyada waxbarashada Toronto oo keliya. Hadda waalidiin badan ayaa ka walaacsan badqabka ubadkooda. Waatan Suuban Faytaan oo ah hooyo islamarkaana ka shaqeysa arrimaha caafimaadka.
Wal waa jiraa xuseenow marka seeto cudur saf mara oo samarkii dhan aa aragnay, ilaa spring iskoolada loo xero Maars ilaa iyo June iskool laga xero, aa iskool la aadi waayey. Walwalkiisa anagoo qabno oo dhibaatadiisa la kulanay, guryii ilmaha iyagoo noo joogaan wax badan kala kulanay. Markii mujtamaca shaqo u noqdo ama iskoolkii loo noqdo, iskoolku waa meel ilmaha ka imaanayan guryo badan oo kala nooca oo kala dhaqana oo kala nadaafada oo waalidka cunugbaka si usoo barbaariyo. Iskoolka markay imaadaanna hadde macalin maa wuxuu la kulmayaa 20 cunug keligii, sidoo wiil yar 15 cunug. Markii waalid cunugiisa iskool aaday oo wasaaradda waxbarashada ay sheegayso inta iskool laga helay iyo inta caruur laga helay, inta macalimiin laga helay ay kala qaybisay oo lambarka sii kacayo, walwal waa jiraya. Ciyaalka hadda ma soo cesho karaan oo ma dhihi karaan online aan ka dhigaynaa, sababtoo kuwii online-ka ku hara waxaa la ogaaday inaan macalimiin ba loo haynin.
Xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario ee NDP ayaa xilli sii horreysay ka hadlay halista ay wajahayaan caruurta aadaya waxbarashada. Waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi lagana soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto oo xilli sii horreysay la hadlay VOA-da.
Caruurtu waxay u baahan yihiin in laga fikiro sidii caafimaadkooda uu ahaan lahaa mid sugan. Klaaskii haddii caruurtu waa caruur yaryar, ma garan karayaan iska ilaaliya ama isticmaalka social distance-ka ma yaqaanaan. Marka haddii klaaskii uu 24 uu yahay ardaydii, waxa aanu shalay to baarlamaanka ka hor dhignay motion oo hogaamiyahayaga Andrew Horvath ay keentay in class size-ka lagu koobo 15. Tiin waa la socota ay way diideen oo dhammaan nimanka xitaa maaragtay xagga dambe backbencherskooda iyo frontbencherku iyagoo dhan way ka codeeyeen xisbigooda oo dhan, waa dareemi kartaa. Taana waxa ay tilmaamaysaa inaysan fahamsanayn amniga caruurta. La socota iskuulkii ugu horreeyey magaalada Toronto, Toronto District School Board-ka laga helo caruur maaragtay lagu testigareeyo COVID, waxa uu noqday xaafadeena. iskuulka maartay ma dooni magacsanaan sheego laakiin taasna waxay tilmaamaysaa masuuliyad karin in ilmaha yari ay geeriyoodaan
dawladda kanada iyo tan gobolka ontario ayaa malaayiin dollar oo hor leh u qoondeysay si wax looga qabto rogaal celinta xanuunka covid-19 xuseen nuur xaaji VOA toronto